Lisa.
Gonna see us spread, see us spread, see us spread, see us spread, see. Gonna see us spread, gonna see us spread, see. Gonna see us spread, yeah. Gonna see us spread.
Light this bitch up.
Yo, stress me, see no nigga, yo. See no stress now, yeah. See no me stress nigga out. See no stress young nigga, yo. Na bado mina songa now,
wow,
yeah. Na bado mina pita ni zombie zombie now. Na bado mina flow ya ni chaff kama zaidi yao. Bado misitia kumpia kumpia mtaa yao.
Jadili, jadili, jadili wala mimi sijali. Jadili, jadili, jadili mina zigi saka mili. Jadili, jadili, jadili wala mimi sijali. Jadili, jadili, jadili mina zigi saka mili.
Yani ao, ao, masnichi wao, tunakaa nao. Yani mchani kwa ina bado, bado wana listen. Na mimi bado misijali nao. Mina pigia, pigia kama mbada. Mina flow, flow, kauchada man. Na bado na vita kiboss, na bado na shen kinyama nyama maybe tozi man. Na bado na disappear, na bado na sepa spear. We mchuchu limizingua ila fresh. Na bado na kukandia, yani flow kauchafu bele yao ya. Na bado sunatimba ni kiboss zaidi yao. Ila flow kama vile ni utakaa tu blood. Na utavimba tu kibidosi ya. Na bado tunapita like nyond now. Na bido tunapita kama flash now. Nigga tunaforce force sana wuncha man. Hatuna ndugu zaidi ya si wenyewe. Tunajipitisha pitisha kwa shua. Ila bado wanatukana ile like kidei zonga dei zonga. Na bado tunaforce force nigga. Tunachanga changa hizo mia mia. Tuna mac. Tuna mac.
You will guess against 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 to go. You will guess against 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 see what to go. To go real now. To go real now. Yeah, yeah. To go real now, yeah. To go real now, oh yeah. Oh, to go real now, to go real now, real now, real now. Hatu bado na watata wada, oh yeah. Oh yeah, hatu bado na watata wada. Watata wada, yeah. Hatu na tali now, oh. Yeah. Still no make it though, still no make it though. Still no Mac, still no make it though. Still no make it though, still no Mac, still no make it though. Still no make it though, still no Mac, still no make it though. Still no make it though.